Now listen, have you ever loved a girl in your life? And that makes you feel like without her there ain't no you. But how you ever try to express it how I like you like her, she keep on saying like there'll never be you and her. This is happening to me. Now listen. Data na penzi mi domana leo na shuka na vesi ni mesota kuto kucha ila na chota keti bado siapata nisha kutana na hali za kutisha pengine mihibi wa sina chakubisha nikona jaribu kujisawisha ila na sivaro ya nisautisha kipele jeso kicheche nitakacho mini penza nilele hey vipi nijitete au nimalize story kwa mistere. Kumba ndani ya bongo kuwa usawa huu wanaume ni waongo. Hata kama unaeleza ukweli bado tutaonekana ni tapeli.
Mimi huyu dada ninavyompenda yanadae tanitaki lakini mimi tamfata popote anapokwenda ila hakiki so dhihaki.
Una kuka, sikati tamaa, wanini mara, unave nikata. Mibara na shangando, tuseme sijafa, kuweza kuwa na wewe kifa. Weli dada, unajua na kupenda, na choshanga, wanipeleka peleka. Oh, ninakuliza sababu, tafadhali nomba unijibu. Nomba usahau yaliyo kusibu, niaminie kwamba kwako mimi ndo jibu. Nakupenda mimi kwa dhati niamini, hakuna anayekupenda zaidi yangu mimi. Lengo langu niwe nawe maishani, nikuite hai.